ni wansolo Yonzi tukiza Na 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 Tewe kwanza chana kwa wamenya Ava apitai muna kwete njenu Takuwa yuta ni wansolo Yonzi tukiza Na 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 Tewe kwanza chana kwa wamenya Ava apitai muna kwete njenu Yogela vienja kala ulira Mambia yogela vienja kala ulira Yogela vienja kala ulira Mambia yogela vienja kala ulira
But you can't repeat it them on Kawaii Nanti that tonight I saw the light and we take them for light. But then they crave you even to be sick of it and you love my height. My ex, your son, I'm going to go and they come a taxi. Never was a taxi. It's money, man, and I link Matilda. Nakoye mbele munga bojina Wakwe kabla nakwe violina Mwana nabu kata sagala kulimba Takuwa yuta ni wansolo Tonzi tukiza Na 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 Tewe kwanza chana kwa wamenya Ava apitai muna kwete njenu Takuwa yuta ni wansolo Tonzi tukiza Na 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 Tewe kwanza chana kwa wamenya Ava apitai muna kwete njenu
Wateka mpula kalisti After one night Your love was a liar You see kama uwa lie Sita kumatila If you die, you die Kawalo wazankwe siwa kwe Takumbe banja banda wawo There's no game utwazi sangawo Era tulizile kawonze na kusangula Wene bole tabangalo Eye uwa siko mawa kukove tole melaku
Takuwa yuta ni wansolo Tonzi tukiza Na 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 Tewe kwanza chana kwa wamenya Ava apitai muna kwete njenu Takuwa yuta ni wansolo Tonzi tukiza Na 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 Tewe kwanza chana kwa wamenya Ava apitai muna kwete njenu